akhonto etshintshileyo ndisayenza ingxolo leke mundibambe ngempolo babesithanda ukubopha benjonge njengokubacela amaxolo onyolo nike lo nyaka nizonibonisa ifilimu ihlolo nizothi lo mntana ebetshilo itama liproud nguntondo soloko lifuna ithuthaka lingqali igoloko ndingowa sekapa soziphele inkoma ndingaxhelanga funga umama icherike tati cheese boys ifuna ukopola baluxanduva ndibathi khatha ngencasi lo mhlasi usuke emakasana nevesi lacosta kukhunye itsotsi yenza itrekhi ngam umjido yemplit ucengu yantshama
ethela phansi ungxolo uringa nebhoza kaloku features idola kaloku ndimu ityani nangoku ndisezosifila nangoku ndisezospida nangoku basezoncanya nangoku basezoncanya nangoku thethela phansi ungxolo uringa nebhoza kaloku features idola kaloku ndimu ityani nangoku ndisezosifila nangoku ndisezospida nangoku basezoncanya nangoku basezoncanya nangoku
Xa iphuma kumtsho inyani yodwa kusendikringa ivari sozinkoke Yakhumbula bengayibone we nangoku sathi sozinpophe Ngoba busy send call back then bakhalaza never call them Lena la we yenza umxhosa xhosa nayo indoda idoda ingcono unzonde Khani meni ke madoda bebecinga bangandibhopha Pull umthetho ndiyamosha I can never take a loss Too deep to blue case in new wave mela kude Your mood says I no ring up ayafaki high oh ihuqe
Nangoko got his light is calling on my phone but ringa kakhulu is story nangoko still the baddest whenever I drop it you know it ain't average angxoki nangoko ayontsoma ndisposi nangoko ndiseshusha ninboni nangoko danger khafase ingozi nangoko Jonge say gone say bathetha pha ophephela baphela pha akanayi crack yondingeli var kusambe ti touch vele mbeki ingxaki divelen kick take when they drop deep take and dilinge ke kwezi ops dithingeke ndithingeke never sauce thethela phansi khona idi ungxolo thethela phansi ungxolo uringa nebhoza kaloku features idola kaloku ndimu ityani nangoku ndisezosifila nangoku ndisezospida nangoku basezoncanya nangoku basezoncanya nangoku thethela phansi ungxolo uringa nebhoza kaloku features idola kaloku ndimu ityani nangoku ndisezosifila nangoku ndisezospida nangoku basezoncanya nangoku basezoncanya nangoku